unapenda kuongea uongo. Mara unataka wiki bei milioni tano. Instagram wendo bingwa wa skendo. Deme unanivuruka kama movie la kibongo. Kama kudanga danga kidogo. My baby basi danga kidogo. Kama nakunga kidogo. My baby basi bimba kidogo. Amini wewe tu. Dome fala mimi ni wetu. Wanafikini watu. Watu. Baby you know me, I love you. Unanichekecha. Acha kunichekecha we unanichekecha. 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 Acha kunichekecha we unanichekecha. Mpenzi ni wako, uko peke yako, wengine sitaman. Sisi hapa kwetu tunajua kupenda tutaman. My baby you know, no no no. Sisi hapa kwetu gombi tunamaliza chumbani. My baby you know, kama kudanga danga kidogo. My baby basi danga kidogo. Kama nakunga kidogo. My baby basi vimba kidogo. Amini